awe mezele nwanyị ga n'ọsa ahụ ya kpọma mmiri fom fom fom.
Chama melodi anyị wụ ndị mma Chukwu amara na maka ile dị chanya anya anyị rịọta ere. Chama melodi anyị wụ ndị mma Chukwu amara na maka ile dị chanya anya anyị rịọta.
Maro, I am managing director. Good, fantastic, our town. When you say you're ready, my jay.
Asa muna gigebiye. Ikono wani muna gigebiye. Tomato just muna gigebiye. Asa koshino.
Oh, hey.